gentere. Hakuna kesho tutajua everything. Pick up low, shika jam, una lie. Put a close, you with an ashay. Kita party all night, paka jay. Hakuna kesho tutajua everything. Pick up low, shika jam, una lie. Put a close, you with an ashay. Kita party all night, paka jay. Ah, cheki, nimekamina nikaa nimebreki. Nipe kadhaa kabla mimi niketi. Steki bala, nipe tano baridi. Cheki hawa mabindi, leo ni chini kwa chini. Weto na kakata nipata kaitia. Mwaza niwe place ya kujibanza. Niki cheki hawa roro wanai. Oh ni testa, oh ni mother. Sina jonga venye uo dunganga. Waklas venye uo katikanga. Wakichuda dhani ni Lady Gato. Kusemanga vitu wa jaisi manga.
Mbe miwe na kupenda. Nivenye tuwe unanichanganya.
Ah sawa, pademu ni tuni tunde daily.
Hakuna kesho tika do everything. Pick up low, shika jam, unalai. Put a close, you with an ashay. Kita party all night, pakate. Hakuna kesho tika do everything. Pick up low, shika jam, unalai. Put a close, you with an ashay. Kita party all night, pakate.
Hello baby, ni naito jempere. Nimecheki nikapenda venye umejikare. Kana round ukinisho naitwa nane. We ni mchokina napenda hiyo rangi. Bubble it, super kidogo bubble it. Jiggle it, super kidogo wiggle it. Let me handle it, give you some little move. Tonight na kutune to the right mood. Utashika nini msupa ni kushike. Baby dance for kidogo tukatike. Kenya ladies you are so explicit. Girl them, nyope na girl them. Cheki venye na shake, speedy shatter them. Waki shake, una feel uko right place. Wana shake sawa sawa, pare iko sawa sawa. Una live kwa ya leo na kufanya kile kitu.
Hakuna kesho tika do everything. Pick up low, shika jam, una lie. Put a close, you with an ashay. Kita party all night, paka jay. Hakuna kesho tika do everything. Pick up low, shika jam, una lie. Put a close, you with an ashay. Kita party all night, paka jay. Hakuna kesho tika do everything. Pick up low, shika jam, una lie. Put a close, you with an ashay. Kita party all night, paka jay. Hakuna kesho tika do everything. Pick up low, shika jam, una lie. Put a close, you with an ashay. Kita party all night, paka jay.